Dajimsafi.com.
Watoto 2000 ndo mali safi nyewe wengine mashangazi. Cheki walivonyoka. Chuchu sasita. Wazuli wamenyoka. Chuchu sasita. Watoto 2000 pigia kelele. Watoto 2000 vigele gele. Nikasema watoto 2000 hawajui kujiosha. Na nikasema watoto 2000 hawajui mapenzi. Na nikasema watoto 2000 hawajui kukatika. Na nikasema ai! Nana mapozi hapa msichana mwenye bikra yangu wewe. Nana nakuja. Nana mapozi nakuja. Wapi meneja mikanju, ulipo nipo baba. Ucho, una kitu. Wapi madam Lilian, salimie madam Jenny. When it comes somebody, wakuache baba.
Uyo, let's go, yo, let's go. Let's go.
Wapi tajiri ya basi kidogo.
Let's go.
Anaitwa Feti Kisasa. Salimia Isa Mpemba. Isa wa China.
Dajimsafi.com. Kuangoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.